badde mulungi jendi Elo badde mwesi kwa tata Mwere mchalo Ngafese njini badde Urutindu lwa kubada Nasiri na rugendo Nonjola yola Nonfulo muntu Noyungo rutindo Katinengira agenda gabo Chenko sabio chimpate Ikwano jimpate Omu kiso gumpate Na yenti demu jindaka Notandike kanisayo Nyeze vine jula Nogula nehama Nane maulilo tunda Bantu no bababe Gatoba lirirancha Yali avuga hama Nomalanga na kagali tulina Patandi sebintu Ebirunjo kuzama Ebyagalwa abantu Komerero yawe nebambi Betwali musomero Twadukanga netufubutuka Nekakusimba kantu Era notula Kutandika chidala No kumaliriza chidala Zena bawala Nyamba malirize bulungi Walala ntide Nyamba Ntasa Ololo ntide Nyamba Era Nabuli chenkula Sagala
Sagala kuswara
Natandika nawe Nyamba malirize nawe Bakulembeze b'Afrika Bambi mbasasira batandika bulungi Komerero yawe ne bambi Sera byobote Mulembe gobote bantu bawano bote Tori omusajja yogera Yatandika bulungi Wakati awo ne bisoba Yali ayagalwa abantu Gabuli amulaba galawo Muntwe yali omuzira Yalwanirire eggwanga lye Nadduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala
Nyamba
Malirize bulungi Walala ntide Nyamba Era Nabuli chenkola
Sagala kuswara
Natandika nawe Nyamba malirize nawe Ziwa ne muita bantu Mieze satu nano bayo Bafumbiru atubala Nabano bayo tubabala Bafumbiru ameita dia Bamaliriza ameita nchima Neboku baka simuke
Enchime nambati
Kati mweita nchima Ulu nagiranga mweita kapa Abali mweyise mese Echisemba yokurwana Nyamba Nokolo busente bo Bambi nebuwela wo Nonyo mwenge Nava chala no chakaza Muntwe yasule na kasero Yasulanga nakuru Otuse kukatiwa Nechikumito chirina Kutandika chidala No kumaliriza chidala Sala jesaba Mumalirize bulungi 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 Ay Bible yesomesa Kabaka athamulamba Nebe ya lwala Teyanonya katonda Nyamba Nyamba Ela Kabuli chenkola
Chibele chilunji
Sagala
Sagala
chwara Natandika nawe Nyamba manilize nawe
www.mp3ugandanmusic.com